dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Mu Rwanda amatora bagize inteko ishinga amategeko yabaye mu mwaka wa 2013 ku matariki 16 na 18 y'ukwezi kwa 9. Ayo matora icyo gihe yegukanwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR riyobora u Rwanda kuva muri 1994. Ishyaka rya FPR muri ayo matora ryegukanye imyanya 41 kuri 80 yahatanirwaga. Abadepite mu Rwanda batorerwa imyaka 5. Ibyo bivuga ko uyu mwaka ateganijwe andi matora y'abagize inteko bashya. Uburyo abadepite batoranwa n'uko batorwa mu Rwanda tuzabiharira ikiganiro cyihariye mu minsi iri imbere. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi, ndaha ijambo mugenzi wacu Edi Rwema wagarutse kuri iki kibazo cy'abagize inteko ishinga amategeko mu Rwanda. Mu kiganiro muri sanga yakoresheje, Edi Rwema yibanze cyane ku mwanya no ku mahirwe y'abakandida bigenga bifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Edi, mikro ni yawe.
Mu Rwanda nubwo amategeko aha abakandida bigenga uburenganzira bwo guhatanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko, kugeza ubu nta urabasha gutsinda amatora. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibyo hanini biterwa n'uko hari ibisabwa umukandida wigenga usanga bigoye kubona ugeranije n'ibisabwa abakandida bahagarariye amashyaka. Urugero nk'uko bigaragazwa n'ingingo ya 94 y'itegeko rigenga itora rya Perezida wa Repubulika n'iry'abagize inteko ishinga amategeko, usibye umwirondoro we uyiyamamaza ku giti cye agomba no kugaragaza urutonde rw'abantu 600 bashyize umukono cyangwa igikumwe ku iliste ye mu gihugu hose. Nanone ingingo y'107 ivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura 5% by'abatoye neza. Twatumiye Philippe Mpayimana wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga umwaka ushize. Ayo matora yatsinzwe n'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Paul Kagame ku majwi 98 n'ibice 63%. Mpayimana yabaye wa kabiri n'amajwi 0.73%, naho Frank Habineza wari uhagarariye ishyaka Democratic Green Party aza inyuma n'amajwi 0.47%. Mpayimana kandi arateganya kuziyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganijwe uyu mwaka mu kwezi kwa 8. Twabibutsa ko mu kwezi kwa 8 umwaka ushize ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ryatangaje ko ryiteguye guha ubufasha bw'amafaranga agera kuri 20 million kuri buri mutwe wa politike uribarizwamo kugira ngo babashe kwitegura amatora y'abadepite ateganijwe umwaka utaha. Ese inzitizi cyangwa ibibazo abakandida biyamamaza ku giti cyabo bahura nazo ni izihe? Nibyo tuganiraho n'umutumirwa wacu Philippe Mpayimana. Bwana Mpayimana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Urakoze nawe kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Amakuru atugeraho nuko wifuza cyangwa se uteganya kuziyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mbere na mbere, ibi nibyo?
Nibyo ni icyifuzo, haracyari amezi 8 kandi bivuze nyine ko bishobora kuba umwe mu baziyamamaza ari abakandida bigenga.
Ukurikije ibyo wanyuzemo cyangwa se ibyo wabonye ubwo wiyamamazaga nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu, hari nk'amasomo wakuyemo ubona azagufasha muri imigambi yawe ufite yo kugira ngo wiyamamaze nk'umukandida wigenga mu matora y'inteko ishinga amategeko?
Amasomo nyine ni nk'uko mumaze kubivuga mu iriguriro, ya mbere ni ukwibwa umuntu akimara kubera yuko nta nkunga ziteganyirizwa abanyapolitiki bigenga. Ariko nyine isomo rya kabiri ni uko iyo umuntu yifuza gukorera igihugu akabishyiramo umutima wose ntabura abamutera inkunga, ku buryo nk'uko ubushize nashoboye kubigeraho n'ubu ngubu, nubwo nta izo nkunga zidateganijwe bitambuza kwizera no kubona hamwe n'icyizere n'abandi bashobora kubyitwa.
Nk'ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo nk'umukandida wigenga wasangiza abumva radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya, cyangwa se n'abandi bifuza kuba bahatanira imyanya runaka nk'abakandida bigenga, ni nk'ibi?
Icya mbere ni uko tuba dushaka kwinjira mu nzego z'ubuyobozi atari ku nyungu zacu bwite, ari ugukorera abaturage. Noneho abaturage tubwira bakaba ari byiza ko batwimenyereza gutera inkunga abantu nkatwe tuba dushaka kwinjira nyine muri politiki ngo tugakorera. Nicyo cy'ingenzi gikwiye guhinduka mu mibereho no mu mibanire y'Abanyafurika, kuko nabyo nyine iyo umuntu atangaje kandidatire ashyigikirwa n'abazamufasha bakanamutora.
Bimwe mu bintu umuntu asabwa kugira ngo atange kandidatire ye cyane cyane mu kwiyamamariza umwanya w'abadepite, harimo gutanga umwirondoro wawe, harimo gutanga icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rw'igihugu rubifitiye ububasha, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita indangamuntu, fotokopi y'ikarita y'itora, icyemezo cy'ubutabera kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe n'icyo yafungiwe kitarengeje amezi atatu gitangwa n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha, ikimenyetso cy'umutwe wa politiki cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki gishyirwa ku rupapuro rw'itorwa. Hanyuma ariko ibyo ngibyo ni ibisabwa abakandida batanzwe n'amashyaka ya politiki cyangwa se amashyirahamwe y'imitwe ya politiki. Hanyuma ku mukandida wigenga hiyongeraho ko agomba gutanga urutonde rw'abantu 600 bashize umukoro cyangwa igikumwe ku iliste ye mu gihugu cyose. Icyo ubona ari imbogamizi kuri mwebwe nk'abakandida bigenga?
Oya, kuba itegeko byarabiteganije hamya ko babitekerejeho, nubwo bigoye ariko birakwiye, kuko nyine ntabwo umuntu yahaguruka gutya ngo agiye kwiyamamaza adafite n'abantu na bake nyine mu gihugu bamuzi bamutinyiye. N'umubare 600 ndetse ugoranye ugereranyije nyine n'uko abanyarwanda bagitinyatinya politike, ariko ubundi ntabwo bukwiye kugorana. Ndetse ahantu ugoranira ni uko bitaba nyine bitaba ubushobozi bwinshi, naho ubundi umubare ntabwo nawunenga. Gusa rero nshobora gusaba mvuga ko nigeze kuwemererwa banditse yenda bagafata yuko nyine nigeze kugira uwo mubare, ariko sinavuga ko kuba bawusaba bidakwiye.
Nanone ingingo y'107 y'iryo tegeko rigenga itora ry'umukuru w'igihugu n'irya abadepite mu nteko ishinga amategeko bivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura 5% by'abatoye neza. Bwana Mpayimana, mu matora ashize wabonye 0.73%, ubona udafite inzira ndende cyane kugira ngo iyo 5% uzayigereho nuramuka wiyamamaje nk'umukandida wigenga?
Nagombye kuyigeraho kuko ibihe bindi turo turatera imbere, kandi ari amajwi make nagize yari intango nyine y'intambwe tugomba gutera. Kandi icyateguwe gikomeza gushyirwa mu bikorwa gahoro gahoro. Iki nanone hari ku rwego rw'igihugu, nanone no ku rwego rw'abadepite. Ndabyizeye kandi ariko nanone nsaba nsabira n'abandi bose bakandida bigenga ko bishobotse uwo mubare bashingiraho bakaba bawugabanya, kuko 5% si gake, ariko nubwo kataba na gake ntabwo bisobanutse ndetse aho bashingiye basaba uwo mubare. Ndetse bimanutse byazarushaho guha amahirwe yaba njyewe n'abandi bose bigenga bifuza kwiyamamaza.
Bikamanuka bikagera nko kuri kangahe?
Ubundi umuntu ushyiraho amategeko n'amabwiriza nkeka ko yari akwiye kugira icyo ashingiraho, iyo igitekerezo gitanga ashingiye ku myanya y'abadepite nyine iri mu nteko ishinga amategeko nk'imyanya yahariwe abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki ari narwo rwego wigenga abarizwamo, mirongo itanu n'itatu kuko iteko amajwi y'abaharanira kugira ngo agire umwanya iyo miliyoni mirongo itanu n'itatu ageze nko kuri rimwe n'ibice mirongo inani n'umunani ku ijana yaba akwiriye kubona uwo mwanya.
Hanyuma se icyo cyifuzo cyawe hari aho wari wakigeza mu nzego zibishinzwe cyangwa se muri komisiyo y'amatora cyangwa se mu bashinzwe itegeko nshinga kugira ngo wenda icyo kigano kibe cyatangizwa mu gihugu?
Yewe igitekerezo naragitanze cyifuzo narakimenyesheje nyine abayobozi b'inzego zibishinzwe ariko ni icyifuzo ntabwo umuntu umwe yatanga icyifuzo ako kanya ngo bakigire ihamye ariko bimwe mu banyarwanda bifuza ibintu bishobora kuba bisobanutse ngo bagategereza umunsi bazasohora amabwiriza amabwiriza yemejwe tukareba niba baragifasheho umwanzuro.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi turaganira hanini ku bijyanye n'abakandida bigenga baharanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko. Kugeza ubu ntawe urabasha gutsinda muri ayo matora. Benshi bakavuga ko hari bimwe mu bibazo abakandida bigenga bahura nabyo, abandi bashyigikiwe n'amashyaka badahura nabyo. Kuri telefone dufite kandi abakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Janvier, wiriwe neza?
Miriwe.
Uri hehe?
Ubu ndi Kigali Kanombe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ariko buriya kuki umuntu ukiyobora nyine umuperezida cyangwa muri bari abakandida bari kwiyamamaza, kuki we abafite ingabo zimurinda kurusha abandi banyapolitiki, abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka bo bakaba batarindwa kurusha abandi? Buriya nta kuntu byakorwa biturutse mu nteko nshinga amategeko, bo nawe ntajya arindwa agahabwa uburenganzira bungana n'ubwo abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka.
Urakoze cyane. Bwana Mpayimana, igihe wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu wari ufite abakurinda?
Ndabiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nari mbafite igihugu cyarabampaye kubera ko ni umutekano w'amatora. Mu bintu by'amatora kandi no kuri uwo mwanya byari ngombwa. Sindi niba ikibazo abaza avuga ko umudepite akwiye kurindwa igihe cyose mu buzima bwe bwose. Igihe ndakeka ko umudepite ni intumwa y'umuturage, akwiye kuba hafi y'abaturage bishobotse ndetse akabana nabo bishobotse. Gusabira abamurinda ni nko kuba buri muturage wese yagira abamurinda, ahubwo gusa abaturage bubaha by'umwihariko izimwa zabo. Bakeka ko mu gihe cy'amahoro atari ngombwa, ariko mu gihe nyine gihangayikishije n'abadepite bashyiraho amategeko nibo ba mbere bamenya ibihe birimo imihangayiko baba bakwiye kubirumvikana kurindwa. Ariko icyo kibazo ndakeka ko mu Rwanda gihangayikishije.
Bwana Mpayimana, mu kanya nari nakubajije ikibazo kijyanye n'amajwi wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu, uko uyabona n'uko ubona ibintu bishobora kuzagenda mu gihe cy'amatora y'abadepite, uvuga ko hari itandukanizo riri hagati y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Iryo tandukanizo ni irihe? Ni kuki wumva ufite ushobora kugira amahirwe yo gutsinda ku majwi menshi ugereranije n'ayo wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu?
Ubundi ntatandukanye cyane kuko bose abadepite cyangwa se umukuru w'igihugu ni inzego zo hejuru z'ubuyobozi bw'igihugu, kuko nyine habaho inzego eshatu: ubushingategeko, ubuyobozi n'ubutabera. Igitandukanye gusa nyine ni uko umukuru w'igihugu umwanya uba ari umwe uzaba bawuharanira, noneho abadepite umwanya nyine ukaba ari 53. Bishobora guha icyizere umuntu avuga ati umwanya bizanyobera kuwubona. Ikindi gihe nshingiraho ni uko nyine twari muri 2017 bisigaye turi muri 2018 abantu baratangiye kandi barashaka kuyobora kurusha.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Inosa wiriwe neza. Inosa muranyumva?
Mirwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe Inosa?
Ikibazo cyanjye ndavuga muri rusange yaba ya Repubulika cyangwa ya Perezida. Mu Rwanda mbona igihe itegeko n'ibwirizwa rigenga umuntu kwiyamamaza yigenga, igihe ritarahinduka umuntu wese wigenga yiyamamaje yigenga biragoranye kugira ngo azajye mu buyobozi runaka, yaba ubuyobozi bw'Perezida yaba ubw'Ubudepite. Ndimo nabigoranye kubera ko abantu 600 mu Rwanda rwanjye ngiye mbona ari benshi cyane, kandi nawe nujya kureba no mu bagiye bananizwa usanga baragiye bananizwa n'iyo mibare. Urumva ubwo rero igihe itegeko ritarahinduka ngenda mbona bikigoranye. Ikindi ndabaza Mpayimana. Mpayimana uko yatsinzwe mu matora ya Perezida arumva afite ntuza afite icyizere cy'uko azatsinda y'abadepite, ubwo ngubwo icyo cyizere akifiteho ese azakoresha imbaraga ki ku buryo abo bantu 600 azababona noneho mu nteko z'abadepite akaba yajyamo.
Urakoze cyane Inosa. Bwana Mpayimana,
Inosa ko umubare w'abantu 600 ntabwo ari munini cyane nubwo ubushize byagoranye, ahubwo ni uko bitamenyerewe cyane mu Rwanda, bikaba kandi natwe ubwacu twiyamamazaga twaragombaga gusobanurirwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bigende neza, kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma hari abagiye basinyisha abantu bagasanga ko abo bantu batari bakiriho, cyangwa se njyewe ku bwanjye nanjye twagiraga ikibazo ugasanga abantu barasaba ati abantu bakorera hehe cyangwa se bakomoka hehe, bikaba bivangavanga. Uko rero ibintu bigenda byegera imbere abantu bamenyera umurimo wa demokarasi n'abaturage ubwabo ntibazatungurwa kumva yuko hari umuntu ushaka kuba mukinyira, kumva ko bizoroha cyane kandi nanone kongera kwitiranya aho umuntu akomoka n'aho atorera yakeka ko bizagabanyuka mu minsi iri imbere. Icyizere iyo umuntu agifite aba agifite icyizere nicyo gituma abaturage tuba dushaka gukorera badutora tutababwiye ko dufite icyizere nawe umubare wabo wagabanyuka.
Ni iki cyahindutse hagati ya 2017 n'uyu mwaka dutangiye kiguha gutekereza ko ufite amahirwe menshi kurusha ayo wari ufite ubushize?
Byonyine kuba nyine amatora ya 2017 yaragenze neza akarangira neza abanyarwanda byose tukaba tumaze tukanabumvikana yuko twese buri wese mu ishyaka tuvukamo cyangwa tw'umukandida wigenga dushishikajwe no gusigasira ibyagezeho, birumvikana ko ni fondasiyo twashinze bizoroha rero noneho kwiyamamaza kugira ngo wumve noneho ibiki bishyashya n'ayahe mavugurura umukandida ashobora kwiyamamarizaho ibyo bintu by'imbere.
Bwana Mpayimana, hari byinshi byavuzwe mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, hari ndetse n'abavuze ngo Mpayimana yabakoreshwa n'ubutegetsi ngo amatora narangira ashobora no kuzabona imyanya runaka. Byagenze gute abo bavugaga ibyo ngibyo wababwira iki?
Iyo abantu ngo bakunze kuvuga ibyo batekereza ntabwo ari bibi gutekereza ibi, ariko mparambwira abantu ni byiza n'ukumva agiye ibyo mbabwiye kuko nibwo buhamya bwanjye. Ibyo nababwiye ni amateka yanjye yo kuba naravuye mu mahanga nkakirwa neza mu gihugu cyanjye. Icyo nababwira ni uko ndiko n'abamaherezo ingirana n'ibyo bashobora kuzahinira umunsi bagize ubushake bwo kuza gutanga umusanzu mu gihugu bwo guharanira kwinjira mu buyobozi badaciye mu nzira zikwiye bagaca mu nzira iboneye ariyo ya demokarasi, bazahita basobanukirwa bati ibyo Mpayimana yatubwiraga byari ibyo. Mba mbifuriza gusa ko bagerageza nk'uko nagerageje bakareba niba batazakirwa neza, kuko muri rusange umuntu wese uturutse hanze kugeza ubu ngubu yakirwa neza mu Rwanda. Ibyo bibwira bitari byo kuvuga ko umuntu w'umugabo yaba igikoresho, ni nk'aho nabo ubwabo baba bumva bashobora kuba igikoresho iyo bafite ubwisanzure buke niko bakeka, ariko twubatse tugerageze tubwubatse bazabona yuko bisabye.
Nta bari bakugeraho bakwizeza imyanya runaka.
Kwizeza imyanya ntabwo ntabwo ari icyo kibazo, kuko igihe umuntu ari ashaka gukora aba nyine yaje gukora, nishobora gukora igiti cyawe cyangwa tugakorana n'abandi. Ni ukuvuga ko imyanya tuba twaje kuyisaba abaturage, iyo wahagurutse mu nzira za demokarasi uyihabwa uyisaba abaturage, ariko bamwe mu bahagarariye abaturage baba baratowe imbere yawe bashobora kugusaba ko mukorana mukaba mwakorana. Ariko iyo bitaraba cyangwa se niyo byaba cyerekana yuko umuntu aba abaye igikoresho, ndakeka ko inzira turimo mu buzima busanzwe bwa buri muturage uwo ari we wese igihe kiragera akaba yashinga imirimo runaka, igihe atarayishingwa akaba yakomeza gukora.
Hari abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Eric Karekezi yagize ati hano I Kabarondo turabumva neza ngo umukandida wigenga biramugora kuko abari umwe, ariko umukandida ufite ishyaka aturukamo biramworohera kubera ibigwi by'ishyaka aturukamo. Niki wabwira Eric?
Icyo namubwira ni uko umukandida wigenga ni intango yo kugira amashyaka menshi, kuko amashyaka agizwe n'abantu. Ni ukuvuga yuko uko habonetse abakandida benshi bigenga mu gihugu, niko haba ari igitekerezo gishyashya cyo kuba hashobora kuvuka n'irindi shyaka rishyashya. Simvuze ko abakandida bigenga bashobora guhura bagakora ishyaka rimwe, ahubwo biba byerekana ko hari amwe mu mashyaka akora, hakaba hari n'andi ashobora kubaho. Umukandida wigenga ashobora kugeraho rimwe akaba yashinga ishyaka cyangwa yajya mu rindi shyaka, ariko icyiza cy'umukandida wigenga ni uko atangaza ibigwi bye nk'uko ishyaka ritangaza ibigwi byaryo, abaturage bakamutora nk'uko bamwumvise, hanyuma nanone agatanga icyizere kuko iyo ari mu nteko ishinga amategeko nubwo abadepite baba baratowe bahagarariye ishyaka, buri mudepite atanga igitekerezo akurikije imyumvire, akurikije n'ukuntu azi ibibazo by'abaturage. Numva ko
hanyuma se
nyine kuba bataraboneka ari benshi ntibyatuma bacika intege twakombye kurushaho kubifuza ko babaho.
Wari uvuze ko hari n'igihe umukandida wigenga ashobora gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye cyangwa se akaba yakwinjira mu rindi shyaka, iyo migambi hari iyo waba ufite?
Ibi igihe kigeze birakorwa, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndagira iyo migambi, kubera ko biracyashoboka ko nakora nigenga akora iruhande rw'amashyaka ari mu gihugu, kuko ndetse n'abanyarwanda kugeza ubu baracyashyigikiye kumva n'umuntu wigenga bamwubaha, kuko ese tunarebye n'uko nyine n'amatora yarangiye urabona ko umukandida wigenga ntabwo byambujije kubona amajwi. Nahita rero nkibuka vuba vuba mu kindi shyaka, ariko kubera yenda yenda izo ngorane ziba ziba mu matora niho umuntu ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka, ariko izi ngorane zigabanutse, ibintu byo gushinga ishyaka ntabwo byaba byihutirwa, bishobora no kutanaba ngombwa.
Kuri wowe ishyaka wumva ryaba rikunogeye ni ishyaka ryaba rikora gute?
Ishyaka rishyira imbere nyine bimwe mu bikenewe, bimwe mu bigikenewe. Ubundi ishyaka rishoboye kwigenga rwose rikisanzura, rikegera abaturage, byamara kwegera abaturage rikagera mu nteko ishinga amategeko rigatanga ibitekerezo, birumvikana ko riba rifite n'impuguke zishobora gusubiza ibyo bibazo. Hanyuma rero iyo hari ibibazo bidakunze kuvugwa, iryo shyaka riba rigomba kugendaho, ari nayo mpamvu bijya kumva kuva mu gitondo runaka havutse ishyaka rishyashya.
Nk'urugero mu gihugu wabayemo cyane cy'Ubufaransa havutse icyitwa iriya muvuma ya Emmanuel Macron,
yavukiye igihe rwose kuko nyine hari hari abari baratwawe n'ibitekerezo by'ibumoso bakumva yuko iyo umuntu atari ibumoso aba ari iburyo, hari ab'iburyo bakumva ko umuntu atari iburyo ataba ari ibumoso, bigatuma hari ibibazo batiga bisanzuye bije atangira gahoro gahoro, turaje bamuteze amatwi bari harakoresha ururimi bifuza. Ni muri buri gihugu birakwiye ko kintu kidatwara abantu numbe yuko hakindi gishoboka.
Harundi watwandikiye Bigirimana Loise we yavuze ati birumvikana ko guhangana nk'umukandida wigenga ahanini bigorana kuko usanga umuntu atamenyerewe agahita atsindwa.
Ni yo mpamvu habaho kwiyamamaza ndakeka ko utamenyererwa bigomba kuba inzitizi ku muntu waba ushaka. Sinanavuze jyewe umaze kubishyiraho ngeza urugendo n'undi munyarwanda wese wa kumva hari ikintu gishyashya ashaka kungura urubuga rwa politiki ntabwo yabuzwa n'uko ngo atamenyerewe. Ikibazo bakimbajije bwa mbere gitangira kwinjira nyine muri uru ruhando kutamenyererwa byonyine ni nabyo byiza bituma wibuka yuko uri umunyarwanda ukumva yuko ufite uburenganzira bwo gukora icyo wateganyije noneho ugasanga ibyari kuba inzitizi yo kutamenyererwa ahubwo ari inyungu ikomeye yo kujya mu kintu gishyashya mu ruhando rwa politiki.
Dufite kandi kuri telefoni Egide wiriwe neza. Egide uranyumva?
Yego, halo.
Uri hehe Egide?
Gilbert,
umbabarire, uri hehe?
I Burundi, Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego, manza mu ndamukizi mutumiye nabo zeye tubabwira tumwe akamushasha mu ngiki. Hanyuma akabazo kamera jama na mazo isa ayishura giteze ubwo nyene mbe ari mu Rwanda cyane avuga ari mu Bufaransa kugira nte mbandanye.
Bwana Mpayimana.
Ndi i Kigali kandi navuze nti nari Bujumbura turabakibuze.
Hanyuma yanagira ntabwo kuko ku bisanzwe ugiye kuraba imibereho y'u Rwanda n'u Burundi gusa n'abantu twagiye dukorera mu buzima bumwe kandi twagiye tubaca mu bintu bimwe. Hanyuma ikibazo cy'abahanjye na nini ifuje uza kubabaza kuri uyu mutwe ubona na simisindikasiyo ya Voda Amerika mu Rwanda ese ku bantu baba bavuga ngo bakora ku giti cyabo kuruta aba Diana Rwigara n'abandi hamwe pati yigeze kuba aza gushaka kwiyamamaza nk'aho mu Rwanda arahigwa. Ese hoba hariho demokarasi ikwiye ku bakandida bigenga cyane baborohereza ati nawe rero umukandida yigenga gute ubona ikibazo kiri mu Rwanda ku bakandida bigenga ni uwuhe muco wotanga kugira ngo tubone ko neza rerma mu Rwanda ku bakandida bigenga yuko dushaka nk'igihe bashobora kuza bashyikiriza icyemezo cyabo kwishyira abasiza nawe.
Urakoze cyane Gilbert. Bwana Mayima.
Yego, ariko namwibutsa ko ikibazo ntabwo ari cy'uko ari umukandida wigenga, ni cyakubwabyo bishobora kugira ibibazo by'undi mukandida wigenga agira iyo bigeze mu gihe nyine cyo gutanga ibitekerezo. Uko umukandida wigenga abona ibintu akenshi nta n'ubwo aba ari na wenyine kuko agisha abandi inama ajya kwiyamamaza burya yarafashe umurongo nicyo atabishobora kugira ibyo bibazo. Ibyabaye byihariye rero ku Banyarwanda igihe bifite igisobanuro buri wese aba afite icyo atumvikanyeho n'abakwiyamamaza kuko nk'uriya Nahimana kimwe nanjye twakuzaga mu Bufaransa ari kumwe ku bw'amahirwe abona ibipapuro bimwemerera kuza mu gihugu mbona pasiporo y'igihugu cyanjye we abantu yashoboye kubona pasiporo na viza y'umunyarwanda ushaka gukora politiki mu Rwanda mu gihugu cye aho urumva ko bitaharirwa abakandida bigenga bose.
Philippe Mpayimana wabaye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ukaba unatekereza kuziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Hayra Dijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze.
Turamushimiye mugenzi wacu Edirwema wateguye iki kiganiro. Dushimiye kandi na Bwana Philippe Mpayimana watuganiriye ndetse n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika batelefonnye babaza batanga kandi ibitekerezo byabo kuri iki kibazo. Mwese aho muri Ijwi rya Amerika ni radio yanyu, kuduha ibitekerezo nibyo twifuza. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi murakarama.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.